okay. Leo huku kuna waka, it's gonna go down. Habari jambo, I'm shining bado. And I know that you like me, I'm down for you, no. And I'm a gigambo, and I know we're just vibing down. Fanya kuinuka, go up and down. More vibe, yani tonight, this how we get down.
Uko wow, designer Mario, livo damshi. Umenifanya mpaka nangata matamshi. Yungugu diga lalafu kirashi. So fans umeniseti kwenye moody. Ebu tuende the party. Ni furahi day, nataka ni furahi na we. Na nina pesa by the way, zikisha na jina ina we. Tupige tungi tule nyama beef. Tazi fry na we. Kapochi yako blank, takufili my type of way. Kiwa na nasha, nazima data. Na sita washa, nimedata. Anza kukata, mini tafata kiba ukata. You looking smarter, nyuma jimata. Tuala bata, jipati after, nyimu ajingata. Takupeleka mahali una prefer. Shimba Hills kileleni with my car. Ukitaka ata bongo tuende da. Ebu smile, ukunda simile, sifa.
Get down, fanya kuinuka, go up and down.
Fanya kuinuka, go up
and down. More vibe, yani tonight, this how we get down. Get down, fanya kuinuka, go up and down. More vibe, yani tonight, this how we get down. Glowing, okay. Baby boy, I can see all my cheesy.